dalada ay ku mideysan yihiin howlwadeenada caafimaadka ismaamulka Gaarisa ayaa ka hadlay dibadbaxyada shaqo joojinta ee dalka ka jira oo ay la qabaan howlwadeenada caafimaadka ee waddanka iyo mid ayaga u gaar ah oo ay kaga soo horjeedaan inaysan waxba ka fulin ballama ay horay u wada dhigteen xukuumadda Gaarisa. Dhakhaatiirta oo shir saxaafadeed ku qabtay afafka hore isbitaalka weyn ee magaalada Gaarisa ayaa ka hadlay tabashada ay ka qabaan dowladda ismaamulkan Gaarisa ee uu hoggaamiyo Barasaab Nadiif Jaamac Aadan, waxayna wacad ku mareen inaysan shaqada ku laaban doonin ilaa laga tixgeliyo dalabkooda.
Mahan maanta ka hadlayno waxa waaye mudaaharaadkii dhakhaatiirta oo socday. Mudaaharaadkan wuxuu socdaa muddo 22 maalmood, Gaarisana 22 maalmoodkaas shaqo kama jirin isbitaalka weyn. Arrimahan keeneen mudaaharaadkana dhakhaatiirta waxa waaye arrimaha laba loo kala qaadi, arrimo oo ma aragtay waddanka dhan ah iyo arrimo khaas u ah Gaarisa County. Arrimaha khaas u ah Gaarisa County hadaan ka hadalno waxaa ka mid ah dhakhaatiirta oo 9 sano loo sameeynin promotion. Wax la dhaho ma aragtay ruuxa markuu dhakhaatiirta markay shaqeynayaan 3 sano waxaa la rabaa in la dalacsiiyo. Marka dhakhaatiirtii 9 sano lama dalacsiin. Midda labaad waxa waaye dhakhaatiirta la shaqaaleynayo oo loo shaqaaleynayo ma aragtay hab aan munaasab ahayn. Marka dhakhaatiirta waxaa laga dhigay sidii ma aragtay ruux magaranay oo xamaalanayo kale, waxaa leeyahay bishii bil kasta bilbil aan ku siinaynaa wax oo shaqo rasmi ah lama siinayo. Marka dhakhtarkii marka shaqadii haduu galo bil haduu xanuunsado mushaar ma helayo. Arrinta saddexaad waxaa waaye dhakhaatiirta ma laha wax la dhaho insurance cover. Marka dhakhtarkii shaqadii asaga uu bixinayay oo ma aragtay oo asaga qabanayay markay asaga qabsato in ma aragtay la daaweeyo ma iska bixin karo, ma awoodo inuu iska bixiyo ma aragtay kharashkii oo daaweynti. Waxay ku xiran tahay countiga. Haddii countiga waxyaalaha anaga aan rabno oon tawanayno haddii ay xalliyaan strike marka waan soo gabagabeynaynaa. Laakiin ilaa arrimahaas la xalliyo wax shaqo oo lagu soo laabanayo ma jirto.
We have shown goodwill initially, but there is no goodwill on the part of the county government. So because of the lack of goodwill and in solving our in our issues, so we decided that we do not engage any further, and we stop engaging until our demands are met.
Dhanka kale waxay baaq u direen mas'uuliyiinta sare ee golaha fulinta, gaar ahaan xogayaha xukuumadda, inuu soo farageliyo wax ka qabashada dhibaatada haysata dhakhaatiirta caafimaadka oo soo jiitamaysay sanadihii la soo dhaafay.
Madaxda countiga health fadhi baan la yeelanay, 2 jeer baan fadhi la yeelanay, waxaana noo soo baxday inay diyaar u aheen inay ma aragtay nala hadlaan oo arrimahan ay xalliyaan sida ugu dhaqsi badan. Marka saa aawadeed county waxaan ka codsanaynaa madaxda countiga uu u weyn yahay governor-ka oo county secretary-ga xagga shaqaalaha uu weyn yahay in ma aragtay shir degdeg ah oo arrimahan looga hadlayo in la soo qalqaaliyo si aan arrimahan u xalino oo isbitaalkan shaqada u furmato.
Bishaar Ahmed Daqane, Star FM, Gaarisa.